kwiye kombi tanga mu buhamyi isi yose ikabimenya inkige tangaza kukugira nk'inshuti ikomeye
igimbo nizanjye ziri twisanzure ikubona ubuzima bwanjye njiye mu muntu ukomeye
You're my best friend, you're my close friend, you're my soulmate. Just you're my best friend. You're my best friend, you're my close friend, you're my soulmate. Just you're my best friend.
Ibyishimo ni wowe nziri Gabise ko Zuko nakwiye kuriye Niko kuri mpagazeho
Uwama ubushobozi ku isi Nakugabira ubutore Kayobora mu buranga Kujya bimuzi kaba Uri mpano y'Imana Kandi bubi Birakwiye ko mbitanga mu buhamya Isi yose ikabimenya Igitangaza kukugira nk'inshuti ikomeye Ubugingo nizanjye zizwi twature nkikubona
Ubuzima bwanjye njiye mu buntu ukomeye
You're my best friend, you're my close friend You're my soulmate, it's just you're my best friend You're my best friend You're my close friend, you're my soulmate, it's just you're my best friend.
Friend, you're my soulmate, it's just you, my best friend.
You're my best friend.